fresh jam with the music. Yeah, this is the one classic.
That's Jan.
Antivirus on the beat.
Oh, you need John, so you are. Afuna kubwira pambali ikafika nemakendi manje afuna kutia tandali olukakula kakudyesika chepa kumasafulu zisivinzira eka iyo ni chimo chifukwa baibwe kuti uyo asad waule si asad uyo asad waule si asad uyo asad. This life not good. Pamara pafuna kukuta chipe nazo zavuta. Ele mimi njeli kuta. Nidibe time unabati wede wede. Magozi yanga ni wede wede. Pamane ni up 13-13. Chondi gwele chondi gwele gwele. So God bless my hustle. Cinema chita ulazo. Give me courage futi na maso. Kwa mulungu ndiye mpaso.
I'm fast for hustle, shopunga knife.
When I'm broke, I'm blinding P.I.Z.
Wana ni fula ni good life. Not if I'm a knife or a bad life.
Mpa mulungu kumwamba. Pa umoyo wanga alisunge.
Niza tulu kusha mpaka umoyo wanga ukalunge.
Afadai hati ndiye moto. Niza vilivinga pako chiloto.
Abu ni waulesi. Na wana ni wa mikonto.
Uye ni Johnny, sorry wali. Afuna vubwila pambari. Ikafika ni mantindi manje afuna kutia tandali. Uru kakulaka kudyesika chepa kumasafulu zisivinzira eka. Iyo ni chimo chifukwa baibwe kuti uyo asad.
Waule si asad.
Uyo asad.
Waule si asad.
Uyo asad.
Heavy beats.
Ngani drama ni sindi misacho. Sapo majoksi sindi ne mwisa. Tiseweza na drama kusa kubisa. Ulesi wako uzandi chimwisa. Unajaila chafi kukana kare. Usadiere popanga na pambale. Napanyumba panga usankale. Upitilize zeizo ndale.
Chapo waya guru. Suna sebe zeko kuno. Ni drifter. Kuseni afternoon na kumazuno. Apa hasofia mumulopa. Apa sini tuona tulo. Mwana ni seven zila wena wakamba kuti musie ni wa mufulo.
Uyo ni Johnny, sorry wali. Afuna vubwila pambari. Ikafika ni mantindi manje afuna kutia tandali. Uru kakulaka kudyesika chepa kumasafulu zisivinzira eka. Iyo ni chimo chifukwa baibwe kuti uyo asad.
Waule si asad.
Uyo asad.
Waule si asad.
Uyo asad.
Managers Hillary Gray. Managers DJ Kaske. Mr. Bon Malo. Na wewe Jumalo. Oliver Twist Future. Na Westy
Liu Modo.
X is Meaty.
Best on Mula Nando.
Ela Baila.
Ela G5. Sakoti na Joker.
Fire Nation.
Saxony. Wani Richi wa Bunda.
Sentra Zatini.
Doku Khalifa.
Fire.
Cash Mall. Z-Track ya Meliki. Kanono Sitya Chan. J-Trex. Sean Banks. Ela G5.
It's so guys. On the beat.
Yale kwa kwesha. Check this out.